on records, baby.
It's a good touch. My feet are on it.
Usiho futale, niwewe peke yako. Usiho futale. Usiho futale, niwewe peke yako. Usiho futale. Unachonipa naridhika.
Kwako maujanja sina, tumana nakupa heshima. Kwa kwangu kama marasha pemba, tumana wengi mewatenga. Kwa kwangu kama marasha pemba, tumana wengi mewatenga.
Wasipunguza kawivu baby, baby. Usihofu tale, ni wewe peke yako. Usihofu tale.
Walikuza na mandinga na mtu ni kaziba. Siku ya jali yao.
Wakamwaga zao pesa na vino vya kichina.
Siku ya jali yao.
Siku ya jali yao.
Love yako so siri inaniperekweja. Inanisungusha sungusha inanitekereja. So si hofu.
Oh si hofu
baby.
Usipunguza kawivu baby.
Cheki usonu mejisononesha. Zakesia ujua unazisulubisha. Hana more drama, ana kuhenza mama. Lero tamachero manye vina hama. Akon ambition, passion kukuweka fiti. Wendo yake addiction, no contradiction. Kama penzi upofu who is blinded by you. So please usihofu itakutouch coming through. Haya be haya.
Itakutouch.
Love yako so siri inanipelekweja. Inanizungusha zungusha inanitekereja. So usihofu. Usihofu baby. Usihofu tale. Ni wewe peke yako. Usihofu tale. Usihofu tale. Ni wewe peke yako.
Baby.